dhowrkii bilood la soo dhaafay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa qayladhaana ka soo saaray shirkadda gaarka ah ee Ruushku leeyahay ee Wagner Group oo maxaabiista u adeegaysay dagaalka ka socda Ukraine. Aqalka cad ayaa xaqiijiyay arrintan oo uu ku tilmaamay khasaare weyn oo gaaray ilaa iyo 40,000 oo maxbuus oo u dagaalamay kooxdaasi calooshada shaqaystayaasha ah ee Wagner Group. Wariyaha VOA-da Ignor Tasiskena ayaa warbixintan diyaariyay, waxaana inoo soo koobayaa Xuseen Bare.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Ruushku ay si weyn ugu tiirsan tahay kooxda Wagner, kooxdaas oo kumanaan maxaabiis ageysay safka hore ee dagaalka. John Kirby waa afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka.
Casualty rates we believe for the convicts is extraordinarily high. As a matter of fact, what we
saw soo gaaray maxaabiista ayaa aad u sarreeya. Run ahaantii waxaanu aaminsanahay in 900% dadka dhaawaca ay yihiin maxaabiista.
Saraakiisha Ukraine ayaa ku qiyaastay in 700% ka mid ah 830,000 ee maxbuus ee Ruushka ah ee la keenay dagaalka Ukraine in la dilay, la dhaawacay, la qabtay ama la waayay. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado khasaaraha soo gaaraya maxaabiista oo Ruushku dagaalka ku qasbay.
Sida hilibka oo kale ayay dabka ugu gurayaan.
Ruushka ayaa meesha ka saaraya qiimeynta inta badan dibadda uga timaada ee lagu qiimeynayo howlgalladiisa dagaalka, isagoo ku adkaystay in ciidamadiisu ay xoojinayaan guulahooda. Laakiin khubarada ayaa sheegaya in ay ku adkaanayso Kremlinka in ay qariyaan masiirka xun ee maxaabiista hoos yimaada taliyayaasha Wagner. Yuri Butusov waa wariye u dhashay dalka Ukraine oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka, wuxuuna VOA-da u sheegay in keliya dagaalkii lagu qaaday magaalada Soldier bishii hore ay Ruushku ku waayeen 200 oo askari maalintiiba. Ku dhawaad dhammaantood waxay ahaayeen maxaabiis laga soo ururiyey xabsiyada Ruushka.
In order to attack the Ukrainian firing point, the enemy is using penal battalions. It is not a new invention.
Riyasha Wagner, maxaabiista dhawaan yimid waxay ku tilmaamaan inay yihiin kuwa buuxinaya meelaha bannaan, iyaga oo u adeegsanaya weerarada lala beegsanayo meelaha ay ciidamada Ukraine rasaasta ka soo ridayaan. Ma aha hal abuur cusub. Waqtigii Soviyeetka, Stalin ayaa sidaas oo kale sameeyey.
Guutay Ruush ah oo ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ka koobnaa maxaabiistii Soviyeetka, waxaana loo xilsaaray howlihii ugu adkaa. Butusov ayaa sheegay in xaaladaha qaarkood maxaabiista Ruushka ee aan qalabaysnayn loo isticmaalo howlo adag. Olga Romanova oo ah agaasimaha fulinta ee kooxda xuquuqda madaniga ah ee Ruushka ee loo yaqaano Russia Behind Bars ayaa VOA-da u sheegtay in maxaabiista ogolaata in ay heshiisyo 6 bilood ah la galaan kooxda Wagner la siiyo lacag dhan $3,000 bishii, laakiin ma aha lacagta oo keliya waxa dhiirigelinaya.
Dabcan ujeedadooda ugu weyn waa inay ka xoroobaan oo laga cafiyo xukunkii xabsiga ahaa ee lagu xukumay.
Maxaabiista ku biiray kooxda Wagner waxaa loo ballan qaaday cafis buuxa iyo in la sii daayo marka uu dhammaado qandaraaskooda. Ilaa hadda 10,000 oo maxaabiis ah oo uu shaqaaleysiiyey Evgeny Prigozhin oo ah hogaamiyaha Wagner oo haysta kalsoonida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaa la sii daayay oo keliya 106 qof, kuwaasi oo ku noqday dalkii ay ka soo jeedeen.